balalaze n'engwana byekusangane baboya balalaze n'ennyomba mukwano mbikola lwakuba kwagala nnyo sikulimba mbikola lwakuba lafu oh baby njagala kukulaga nti kwagala nnyo mubyona byekola njagala kukulaga nti kufuirako oh baby njagala kukulaga nti kwagala nnyo mubyona byekola njagala kukulaga nti kufuirako oh akasana weka njoja baby toba misana munange ndabe nga tosula njala buli kimuze kyenkola kikola lwa bulungi bwo yo 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 wekulaba okuse kyambika otandise okunyambuka omaze muno muka otandise okunkakaka nkutwale waka ze nkulage n'ebikansi ozalira abaana b'ekika kubanga oli mulungi nyo 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 oli muka o baby njagala kukulaga nti kwagala nnyo mu byonna byenkola njagala kukulaga nti nkufuirako oh o baby njagala kukulaga nti kwagala nnyo mu byonna byenkola njagala kukulaga nti nkufuirako oh love is a feeling inside oh my mind baby all I know love is what me kweze I don't know what to say oh no messenger Na wewe kabisa ndio mwako.